deeq raashin ayaa waxaa la gaarsiiyey ururka naafada gobolka Bay, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Deeqdan ayaa loogu talagalay qaar ka mid ah dadka naafada ee ku nool gobolka Bay si ay ugu afuraan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Xildhibaan Cabdulqaadir oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa bulshada ku wada waxaysta ugu baaqay inay soo caawiyaan bulshada ku wada danta yar maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Deeq raashin ha deersiyey ururka naafada oo ku nool magaalada Tan Baydhabo qaar ku mid ah walaa geega oo ururku hadeersiiyey way buwaa inshaaga wal oo wing ma ah, laakiin way baa la dhiifo waayey ka xildhibaan Cabdulqaadir Joker ahaan ini oo aniina idatiitay dabshashada naada iyona dhadan yaa mayleeray la dhiifo waaye iyadoo haddana bil Ramadaan la jarta. Maylere ilaahi quraan shayba ka sheegay inii oo dadka muslimiinta ah in san xariisan lamba laanka koron inii oo maylere ay soo nas galan qobada marka in way ee maylere in ka faraxsanaa geega inii oo walaalnyogay in isla afuraana in hatta lay ma ee insha Allah marka la mar saddexaad insha Allah rajay doogno inii oo ho ilaahi ero ilaahi walaanin ka dhiga inii aan hadeersi way buu dadkii wal yar inshaal qaybsana wal weyn inshaal qaybsadaayaan marka in way baaqba aan dare in ganacsatada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya in way laha in sheegada ganacsiga naftirshay markii uu soo lukubi in sheegada in sadaqa lukubi ya barakaawe in marka way in ka baaqe reer Koonfur Galbeed Soomaaliya lanki ilaahay walan dhiibi ee ganacsata lehaadoy masuul lehaadoy inii la ku warqaba dadka oo naafada ah inii la ku warqaba dadka hubun dhimanta ah inii la ku warqaba id dadka kale oo walan haysana waayo sanadka hadda dhaafani badan sho beero abaarsadeen deegaanka reer Koonfur Galbeed uu noo way ka tirsignaa iniga beero i xoolo ka tirsignaa hadii hoob abaar koyta xooligina kasto nusqaamayaan beerogeyna walba ma ka bana marka